and a buzz. So boy can prove and see. Why hali? Life be a matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Hali. Life be a matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Yeah,
we are making it so local. We are making it so local.
Yeah.
Tunavunja jasho, we are making it so local.
Kila vunja jasho, mazae sutajirisho. Chumae ni posho, mbaya wake mwisho. Lazima shuluhisho, lakini kuwa vitisho. Nao wafanye kazi, utumia ujuzi. Uchapa kazi, wao wanaidu. Kwa huwa na mapenzi, bila yote ubazazi. Lakini kwa malofa, yeah. Au na uka promise, na baka to go. Kumana ni waledi, lakini haifaidi. Maofisi bala rushwa imezanga. Uweza uloja hakuna manufa. Tumepigwa na buchwa na wengi kushanga. Na bado tuatesa jo.
Kwa ihali life si ya matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Hali life si ya matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Yeah,
we are making it so local. We are making it so local.
Yeah,
we are making it so local.
Tunavunja jasho, we are making it so local.
Mr. Kipewa na kupewa sitamani. Najipatia riziki na vibaro vya thamani. I try all I can kujiinua jamani. So that my lyrics inaweza tembewani. I'm in this industry, bado misi julikani. I work hard for it, nina toil to be kali. My life iwe poa bila shida money money. You got the provider and I promise many mali. Jumaisha ni safari, mi nimetoka faa bila faa. But kila kitu kimesha ni faa. Nimekimbia kapa, kapeperuka kapa. Hewani kapa, mtaani mini papa. Venye mi ukai, nimevaa, nimeseti. Niko poa all time, mi niko fresh. Na try tuanga rhyme kali lwizi. Na try anything that najua siwezi. Wiki tumepush up, imekuwa miezi. Moonlight, moon, tema bala bala mwezi. Na mwaga omo kiasi, clean up mwena jezi. Life ni kuhaso, tumekata ushenzi. Mama minatua, nitarejea bomani. Acha nijaribu, nieze kutamba ngomani. Life iwe poa bila shida money money. You got the provider and I promise many man.
Kwa ihali, life si ya matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Hali, life si ya matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Yeah,
we are making it. We are making it so local.
Yeah,
we are making it so local.
Tunavunja jasho, we are making it so local.
I've been sitting on a porch since 2002. Trying to make my future bright, being 2002. My lifestyle into category 2x2. Sleeping on a woody bed, 2x2. Nika haso kadalali kubeba vitu. Tumabega tukachoka nkeka gia tu. Nika try kaluma bali kwa let kudu. Left kuzidi nika change nika wamwizi. Nika wablanda yani noma in the streets. Kila day nilipora wateka ma six. Nika shikwa nika pigwa nika wamsik. But thank God siku die on Monday 6. Yeah.
Ukiona mashida don't blame you. I juli hapa na kusema MCA utavai. But then you are walking kichwa L high. Ulishindwa ngo ulitamani kutai. Hebu ni friend wana tabia zako hazifai.
Kwa ihali, life si ya matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Hali, life si ya matabali. Tunavunja jasho, we are making it so local. Yeah,
we are making it so local. We are making it so local.
Yeah,
we are making it so local.
Tunavunja jasho, we are making it so local.
We are making it so local.
Tunavunja jasho, we are making it so local.
Yeah,
we are making it so local.